that's why ndina kupanga zoti ine ndikutenge ndateka bwanje kuti ndipezeke kuti ndagwira iwe nanesu pezeka kuti kamwaikanga kagwira iwe every day ndikamashala kubwera mutu mwanga muti kumakalanga twamisala kapena nawe na bedi premier world style sanjida manyazi manja kukukope kota chiosa akamasule oza oza vaye kutari zona pize kumanena kuti ndinagwirira lotale tima yanjanga ntena bwera tikange bora kundazi pareba mena mapesa zinateka bwanje
ati unanilolela chani ewe ni kazi ufuni kama
Dale.